All day. All the way.
I'm popping a bill, you know I'm as a mama wakamba when you mean a test. So you busy looking for me here to beef. I'm busy looking for Bessa. And then your studio mean a cash. Skiza, Buddha, Mimi, now I eleza. Obiki goes in bogi na tema na siki ko hozi. Nina wanyo wata dhani kinyozi. Back to the bone, hadi kwa ngozi. Sisi madon, siki yongozi.
Sisi madon, sisi madon, sisi
madon.
Time
is money, little nigga, you don't wanna waste. I be running to the money, nigga, like a race. All you bitches wanna leave me, cause I got the fucking taste. Come and check this time, cause you used to copy paste.
Money bonding thing, chafua meza, munja munja. Hata kama utaweza, unaweza buy kila kitu. Adi waiter, labda uhebe, winga bonga flavor. Unaweza kuni consult, nikupe flavor. Sema unachotaka, utapata. TGY obvious na ficharada. Leta kwa meza, flow nataleza. Cheki kamblaina, seka katoka. Cheki imeokoka. Searching paper, punguza pupa. Lockdown yani na wafunga funga. Itabidi wamejua, ibada. Leta sadaka, itabidi umetoboka. Cheki the flow, nigga. You know, if you don't know, give me the shows, killing the shows, give me the dough, check it the flow, nigga, you know, if you don't know, give me the shows, killing the shows, give me the dough,
Buda na waeleza kama ni gencha chisha eka kwa rizma mbichwa cheki chenga Maradona mara keki Maradona zangu ngoma hadi Walmart kama ni beef leta kwa meza kichwa ni shada haga ni saga toka kwa ndoto lolo lilamba soko ni ndogo badu na changa kanani penda haka kadada Domo tembeza, mbogi tatenda, niki idai, wata ileta. Kamu tajipa, minta lipa, ati kochela, hawa mafala, mini na mbogi, hadi mbotela. Soma magazine, mini narifa, soda baridi, side effects, zangu zangwai, unajidai, G.I. kwenye IG, hope you die, nigga log out, come and die.
Skiza buda na waleza, skiza buda na waleza, kama ni beef, leta kwa meza, skiza buda na waleza, skiza buda na waleza.